obugabo wanyina ze yatuma munga yabitya ate kirala alina ensonyi bambi tayinza kwatula ekimulumye n'ekitamuluma asirika busirisi mujuzi yakusanga ku bbiri ng'oli ne muganda wo era n'atya okubeeraga olw'ensonyi zaasuza kyavudde ansindika nkugambe nti nnojjeyoomulabe ku talina musango
wanyira zaakuwa sala wandyekubye mu maama n'omukwana alina naye ate baakuwa kubagula atenga ekibi ensonyi zaamusukka taata
zetalina musango ababa kugamba sala ebigambo ebyakunyiza maama tebaagaliza era beezira baagalana tamiddwa abantu baakuno olw'ebigambo bye baseetula kale abantu we batyo munnange basaana kwewala ow'olugambo mutwa ate bw'ayakaakirako omuliro so nga bw'ogwa mu ttaku yasooka okuseka bazibu nnyo abantu tebaagaliza tobesaako
wanyina zaakuwa sala wandyekubye mu maama n'omukwana alina naye ate baakuwa kubagula atenga ekibi ensonyi zaamusukka taata
toseka mwana wange nnyamba buyambi mwanyina zajja kwetuga nz'okusinziira bwe ndaba anti ekiro teyeebaka akukuta bukukusi amanyi n'okunyumya gy'oli nti alina muntu ate olumu akukumuka ii agwagwa waddooli naye munenyandekamu ekimutta kirina obuzito ogenze n'okyuka eno n'empulira obuzibu yarabbi yaramiina mukama katonda yakuwa omubiri nze omukazi olaba nkitya naye ate mwannyinaze ali bubi nnyo mukama mubye yatonda ekisinga gwali mukwano oyinza n'okukogga n'operuuka n'okiraka evvu kubanga ne mwannyinaze ekimalawo omwana wa kitange kuba simu emakuze anti ensonyi zaamusukkako nnyo nze era ne mukusooka nali mmanyi nti tasobola ndiima waabawala bali wali eka naye ddaani ayitawo kkuutwe era nkyakitya nze okulaba ng'omutta omwoyo ali bubi nnyo
wanyina zaakuwa sala wandyekubye mu maama n'omukwana alina
www.mp3ugandanmusic.com.